ndani ya BMT Records. Kalimash
Artistical Production.
Bia sita na yo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Bia so kukimbia. Bia sita na yo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Bia so kukimbia. Ya kwanda kutenda misi totenda. Loko pendo ndalilinda. Loko pensi ndalienzi. Na kudhamini saidi ya madini. Hani na kuamini. Ateka uko mbali nami. Mwangu moyo ni umo ndani. You make me feel so happy. You make my heart smile every day. You make me be proud of you. I love you. Darling, kwako na kwa milia na milele darling, miye sita kukimbia na kwako milele darling, miye ndasalia. Dia nambo nisikie, acha kulia wewe, acha kuwara hofu. Wendi wangu na kuitaji kama mwili na kuitaji damu na kuitaji kama mimea na kuitaji mfua na kuitaji kama ukame na kuitaji maji. Wendo wangu tabibu kwa yale anayo nisibu. Wendo wangu daktari we kwangu ni mtamu kama sabibu. Na kwangu na ngaka dhahabu. Sikiza nayo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Dia so kukimbia. Dia sikiza nayo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Dia so kukimbia. Dia sikiza nayo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Dia so kukimbia. Dia sikiza nayo kwambia, baby tulia tulia, acha kulia lia. Nieso kukimbia.